Nimekafunga boss, nimekafunga boss, nimekafunga boss, nimekafunga, nimekafunga, nimekafunga boss, nimekafunga boss, nimekafunga boss, nimekafunga, nimekafunga, nimekafunga nimekafunga kwa pata, nimekafunga kwa garden, kawe ni mgojo wa uhitaji matibabu. Misali yangu jo uanga ni muhimu, na mure dani uanga na herimu. Pacho combination binu wazimu, kaina kuuma, kura dimu. Nimekafunga kisho, nimekafunga kido, kila time nikiweka music of do. Royo na kesho, ni gari gani na roll, Blackberry, do type ya phone. Nimekafunga, boss, nimekafunga, boss, nimekafunga boss, nimekafunga, nimekafunga, nimekafunga boss, nimekafunga boss, nimekafunga boss, nimekafunga, nimekafunga, nimekafunga kinyoos. Kineka kwa fimbo, nitawachapa 4 divide by 2 angatuni mbili. Tuliacha kupigana ngumi, siku hizi ni akili. Kwa ni mjanja, chorea, kauna raka, kanyangia. Nimewachiu saki, taimia kuwa tema. Saba na raj, miu kulanga tu dema. Chesea down, chini ya waba. Juni tachoma, joo kuliko fire. Tasuguka hii world, kuliko tire, boss. Nimekafunga, boss. Nimekafunga, boss. Nimekafunga, boss. Nimekafunga, 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 boss. Nimekafunga, boss. Nimekafunga, boss. Nimekafunga, nimekafunga, nimekafunga. Ya kukafunga, jua time ya kukachonga, jua time ya kukafunga, jua time ya kukachonga, jua time ya kukafunga, jua time ya kukachonga, jua time ya kukafunga, jua time ya kukachonga. Nimekafunga boss, nimekafunga boss, nimekafunga boss, nimekafunga, nimekafunga, nimekafunga boss, nimekafunga boss, nimekafunga boss, nimekafunga, nimekafunga, nimekafunga boss. Yeah, bon, na chukotupa, chokwa ni bose kwa nana.